Kooti Entebbe Butambala erimbudde abaana abato babiri abavunaanibwa wamu n'omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi wa Butambala ku misango egy'obutujju egyaggulwa ku mubaka ono oluvannyuma lw'okulonda. Akulira abalamuzi ba kooti ento mu disitulikiti ya Butambala, Deogracius Ssejjemba, yayimbudde abaana bano okuli Mawanda Paul ne Muyinda Wilson ku kakalu ka kooti.
I'm sat there for the two children, accused number 4 Muyinda Wilson and accused 19 Mawanda Paul. I released on bail.
Hello, di mea wakampalira munama ulire, munama teka wabawo wabirwa, sarongeri ya siru kwago. Asabiye, koti okulirizo msango guno, ku nti okulirizo msango kutualwe mbakaga Mwanga Kivumbi.
Ngafutuga, nti bujitu nulira. Okujjako nti wali eyaffe gwe batadde mu kaguli egaba naye wanaate baali bataddeko embeera ey'ettemu ate be bali mu kaguli. Ningi ebirala abattibwa egaba bali bana na wano bali musanvu. Kati lwaki omusango guno tegukwatibwanga ogw'egaba bwe gwakwatiddwa?
Kooti yakuddamu okuwulira omusango guno nga 28 omwezi guno.